on the beat, by the way.
Una do so good, seti ki moja ni ku seti kwa the mood. So good, do so good.
The main bana hakuna wakando na life bila yejo imekuwa hard to handle. Ujidanganya na madrinks na mashada. Mawaba zifanya na choma nikistaga. Johnny me fall, Johnny me trip. Na shoot kishot, high receive. Na piga mashot, za dry jean. Nikika call in nasema call line busy.
Na mister days ilikuwa na kuround mausiku. Baby, na mister days tulikuwa na chite pama vitu. Baby,
baby nikikona, pull my hands all around ya.
Bye.